kyo byonna wamu nowenzako era nkikoledde mbweto wase webale Katonda byotuwa nga ndi wamu n'abasaana bo bewakwasa zikenkula ebbere ayi omukama nnyini byonna sigenda kuwaba musango mu kkooti zineeza ebyoku nsi ebisinga bigwana ngusi gunokoke mazemaze ng'abansinga be banneetoolodde sigezeza kuwannaanya namu embuga ngukubye muyiyo mu byonna byonna byozonkolera kwensinza naddamuleera njigiriza amaaso kuba ntemeredde egambo kwawaza matu kone yadumidde okujja bafuuze amaka gange ne bagalalyoka kuzina ne bbaana okwemukirana mbwe wange eriyo ebisigala by'abafu
Somba
bachebano na chebali bachekesa Mochimanyi ndi mwana shakwe Ewo kunja nina ya kasisira na yo Anji mugamba anji tukunja varamu Ewa uche mwandi azisa Na yeku yuga che mrele ukira Kare mwayo leso una mkosi Ziwa muwenda nyo mchimanyi na mwe Na inyo vaje mwana nyamu Temujito uvati wa masanga wali Saya sana bula bibule Sabite bangiri ya chiyamusi Ewa nite bangiri ya wana chiyamusi Yemo nina kusese tukao Emitara wama ya njani mjolekera Uoro wenye ni restura Ama tumbi hute mze ya chiyo Mwanje chanze chanze misana kuwaka Evi ayone yeso mbani vini yorela
Emirembe n'emirembe jirijano kukaka mbuka mbini